e iho. Kua heke iho taku wairua. Kia whakakaha ia au anō. I ngā mea uaua noa hei mahi māku. Whakakahangia, whakamanawatia, whakaarahia mai. Kia pakari ake e au. Haere whakamua ia hau. Hei tokotoko i āku takahanga. Hei rama hoki ki ōku waiwai. Ko koe taku māramatanga i te pōuriuri kei tōku taha koe hei pōutoko manawa mōku. Tēnei rā ahau te enoi atu nei. Āmine.